rocking the party. I'm doing this form and I'm doing for everybody. Easy don't ask us, I'm Aisha Nakos on the block 7. Mitungi ganja nyingi mademo tathani heaven. Rock boys in the building, making fish in the house. From the floor to the ceiling, girl grooving and bounce. Guess you know what I'm talking about. Me na mofu get talk or prove what it's all. Now I'm flowing aloud. Now down to the bees, hell and don't know what's up. I'm still rapping for my cheese. Me na rolling and stopping the live in memory. Bongo flavor, R.I.P. Call me the genius, cause then a rapper better than me. From the hopper to the hypo, battle na hold the title. I can be some cheese on me, till I pop on the mic. I'm international known and across the broadest cycle. Na grip on the microphone on underneath the street to disciple. Now I scratch it when your brain was skills cause Stevie B. Biggie boss na make it train to take game, believe in me. Cause that is a kiss. So dingy mentally na sakado. Finally you can share to a dingy missing you shindwe control. I'm a hustler homie, you a customer crony. Na fry corner you happy but your smile is so funny. The ground is jam packed, the place is going crazy. Baby show me what you got, the body just can't fade me. You made me also query homie a major. Multi platinum star, so the young on the front page. And now I keep head side of rhymes come Mr. Vegas. Straight to the sky na fly na den takes us.
Unapunguza stress kwa walembo na magambe kila mtu yupo high up. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. Swa lazima Friday. Swa lazima mpaka Friday. Kila siku pare pare. Warembo na magambe. Swa lazima Friday. Kila siku pare pare. Warembo na magambe. Swa lazima Friday.
Niko poa ase, niko flesh ase. Ukimuona duki mpebapo maze. Check MVP kwenye private flights. Blaza Patrick amesha washa clean lights. Kila dress code inaka hase. Ukismama kama B, mina smama kama J. Hakuna tena kuli day, kula tungi whole day. Hii nko makali unaweza weka li play. Life ni gumu ila na fight so hard. Ni kama kuwa na kesi ya fest. Deeply murder. Hisi la hini house hasala we go harder. Niko na Texas, yes. He's my brother. Ni party siyo vita. Leta tungi tena laundi ya tisa. Wezi kupita njia nazo pita. We star
Tunapunguza stress kwa walembo na magambe. Kila mtu yupo high up. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. So lazima Friday. So lazima mpaka Friday. Kila siku pare pare. Warembo na magambe.
Bwana mzuka mwenge mana, nimeshtuka jinga na vana. Everyday ni holidays, kumbu kilini ni jana. Tungi stiki mama duke biti na vinanda. Kwa chini yao juu ya kiti kambishi njona kitanda. Okay, Johnny some mindo kichu cha habari. Ata akta haakti hapa, hii ni picha ya hatari. Nafunza kuandika kama chiche wa habari. Chikisa kichwa tujue kauko chicha uko shwari sa. Pisha kambali snitch shika tadhari. Mix teacher na kampari upate misa na habari. Na wangarisha kama jiki ya umagadi. Klasi mnaficho kapicha ndani ya daftari. Mindo M-I-S-T-R. Natema old school vision kama VCR. Mindo one. Only definition in heart. They say money make the world go round. I make it stop.
Usogope with your chill. Na rock na king killer. It's getting hot in here. Take off your chinchilla. Today's a good day. Na stand ka gorilla. Nigga get on my way. Ni mbishi so Godzilla. Na the bitchy kama X. Na kisha na multiply. Bitchy kama does effects. Kwa kiki pop. We go high, si fanya and safe sex. Eto kiwa na mtoto geti. Siwe drama kisha story na bari kwenye gazeti.
Tunapunguza stress kwa walembo na magambe. Kila mtu yupo high up. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. So lazima Friday. So lazima mpaka Friday. Kila siku pare pare. Walembo na magambe. So lazima Friday. Kila siku pare pare. Warembo na magambe. So lazima Friday. Tunapunguza stress kwa walembo na magambe. Kila mtu yupo high up. Tunasahau shida zote tunapari every day. Kila mtu hana time. So lazima Friday. So lazima mpaka Friday. Kila siku pare pare. Warembo na magambe. So lazima Friday. Kila siku pare pare. Warembo na magambe. So lazima Friday.